Ogonya na kwichera Ogonya na kumpwa kanajo Umoporo bia diko kije Umoporo bia diko kije Onye ne biko kije Onye papa biko kije Ebumu nono nono
Onye nwe bu achiri fe ya na bano
akana kara kanenu wa nwanne nno nwero nticha nu okwa mili zobenenu wa odika ma gbacha odika ijera ma gba ana mili zosianenu wa ijera potasi owo egu araba ah oraba egu araba imano oraba asin egu araba yo akani jele obele mmanwa da atogbo cha 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 asin ni jele obele mmanwa da afosi ogbo cha 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 akana yaka bu mmanwu ndeli aguji anyucha yanya akana mmanwu ni nenenu wa dunisi jele odogu dunisi jele ega dunisi jele Ajibu su do nisi jele Agona abo do nisi jele Yepe tike do nisi jele Mamu nine do nisi jele Abu ya ki jele jibulu mamu Agadaga mamu Yabu nebu jele kan niti Akanifa mula mukifa wala wano Ojibu feke gale Ejilo majika atego Ejilo kwa gra gra bodogu Akana oku ka gwatalu nofu nesu kwa gwana Igwo nubu anamekuzi kwa kamado Abota gomu nobo kanchake Akana chime tuwe womu Yegwa machim nyelu mnaka nobi akandetilu chim Chim babe bamu Ah, ebamu Chimbabe bamu, ah, ibamu, chimbebe bamu, ibama araba, zonzonzonzo, ah, zonzonzonzo, ah, paloba ebwijele, ifugo ebwijele, paloba ebwijele, oraba ebwijele, onyenu nabe bamu, obonye gabe bamu, chimbota nobo, ebota ibemebe, yogu bota nobo, ebota mpamba baba, chimbebe bamu.
Ajamma
di namba ye kene mi adamma wonye na nu aku mo we ne kene mi oga dere ge ma zobo 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 yapa ewi jele aloba ewi jele aloba ewi jele wonye ne ku ku na nweli for the melo bodo Akarumu kwenye ndingela kanenu wanekuna kai Umu okorobia ndingela kanabane kukului Obuzindi wajelobodo ibo nafane kuli Ndye kwine nyela kanababa loba Wajimote mozo nekenemi Ojani emogo yekenemi dogwi kalika aka ukwala kai wonya machisto chimuzo mwikeli udogu na mweri okebo wonya mpago asimu kure kene nambuteli ona ogi chinke okulanya omogo nekenemi
ajamani bodogu ajamani galaka
woman in our room. Ajamma rutalu nwanyi nuta nwanyi di mma Ajalu ugo nwanyi enelebe jolu Agbara kipe ya ugo gbai ji afọ ụzọ Baby ajamma mmalulu uno Onye ji gi ji kwa ibe o Olunu mmalulu uno
Mmalulu uno chinyere ajamma
Baby ajamma
mmalulu uno chinyere ajamma
Nne na azụ ụmụ Enelebe jolu Nzonzo nzonzo ya ngwanu weli ya Nzonzo nzonzo ya ngwanu weli ya Ngwanu egwu ijele Waliba egwu ijele Waloba egwu ijele Okwadu mmalulu uno Okwadu mmalulu uno Nzobo nzonzo ya Nzonzo nzonzo ya Baby ajamma Ajamma ne kene mi nibi ne meri Igbo nwanne m n'obi aka na-ekwu okwu ya o Onye ọma kizi jo Otiekwu mụ dị ibe n'ami ichi ne kene mi Nwanne m dị na mba ne kene mi Onye nwere ino nwere ife nne mụrụ ino mụrụ mma Ịbụkwa n'oke Adịrị mụ ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụọ Onye ọma n'ibe isi mmiri maka na isi mmiri ada ata ata Ajamma, ajamma, ajamma Udogwu ịkara ịka na-ekene mi Ọ dị ike n'ụbọchị ọzọ emesịa na anyị akara ya Ajamma, ọ ga-adịrị gị mma Egwu ijele, waliba egwu ijele, yoliba egwu ijele, nzobo nzo, nzo ya.